Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te māngai pāho. Kei te hangaia e te kāwanatanga o Aotearoa he manatu hou nui e kia nei ko Imsu. I te kātata maitanga o te krihimete kua putanga akiakia ngā manatu whakahaumaru i te tangata, kia haumaru te taraiwa waka, kia haumaru hoki ngā toronga ki te moana me ngā awa, ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Kei te hangaia e te kāwanatanga he manatu hou nui e kia nei ko Imsu. He manatu tēnei ka whakakotahi e ngā take whare, ngā take waka, te tai ao me ngā mahi whakahaere ārohe ki raro i te marumaru kotahi. Ko te whāinga nui, ko te whakakotahi i ngā kaupapa nui kia tere ake ai ngā mahi whakatikatika. I tēnei wānei kei te noho moho ao ngā manatu kia rātou anō. Ka rewa ke te manatu hou nei a te marama o Hūrae hei te tau 2026. I te kātata maitanga o te krihimete kua putanga akiakia ngā manatū whakahaumaru i te tangata, kia haumaru te taraiwa waka, kia haumaru hoki ngā toronga ki te moana me ngā awa. E ai kia moko te pania kahika o te hiku o te ika, he āwhina nui te whakamahinga o te maramataka hei pai arataki i te tangata, i āna mahi me ona whanonga ano hoki.
Nā e mōhio ana tātou ko te maramataka tērā ka ārahi i te tangata i wāna piki, me wāna heki anō. Ko Ōturu, aini nei ko Rākau Nui, nō reirei mōhio ana hau, ki wētahi ka kekakeka haere i roto i te hihiri o te kaha o Mahina, ka rangona, a tērā anō ngā wā ka heke heke haere i roto i a whiro, i a huna, i a tamatea, he mea nui rawa atu ko te hauora hinengaro. Nō reira, ko tō hauora ka noho a hinengaro a tinana a wairua a whānau anō hoki.
Ngā take o te wā, he hōtaka e titiro whakamuri ana ki ngā kaupapa nui o te wiki. Ngā take tōranga pū o te wā, me ngā āhua whakahirahira katoa o te ao Māori. Whakapiri mai whakatata mai ki ngā take o te wā i a rāmere, te whitu o ngā haori te pō i runga i a wātea 603 te iarere.
Kua tukuna e te minita whanaketanga ārohe a minita Shane Jones te 1.6 miliona tāra ki te kāporeihana o Utakura hei whakawhanake i tō rātou pūnaha pūnga o Kōmaru, ā he pūnaha e whāngai ana i ngā whānau o Horeke, arā tētahi hapori tuawhenua i Hokianga. Neke atu i te 1 rau ngā kāinga ka whai hua i tēnei kaupapa, tai atu rā ki e te himarai me te kura o reira ano hoki. E whai ake nei ko ngā kōre ero a te minita Shane Jones mō te kaupapa pūnga o Kōmaru nei.
Kā rea no, kia honoa ki ngā pauhiko, take tēnā mea nā rātou me whakamahi ko Tamanui te rā. Hei haka mahana i o rātou hware, kia whiwhihiko ai tunu kai ai, kei kona ngā pātere, nā kia rere mai ai ngā hihi Tamanui te rā, ka mau i ngā papa hiko, nā ka rere te hiko ki roto i te tai pātere pupuru ti ai, nā ka tahi ka tango hia taua hiko ki tēnā whare, kia whiwhi hiko ai.
Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tinohia te whārangi i purangi, www.irakatiwateanews.com.
Kua tata tau te kahu o krihimete ki runga i te motu ki reira ahu atu ai ngā whānau ki ngā takutai me ngā awa mō ngā hararei o te raumati. E a ki ana Baden Baba o Ngāti Kahungunu kia tiakina tātou i a tātou anō. E ai ki aia koe nei te wāhanga o te tau ka pokea te one i Waimarama e te mahi a te tangata a me mātua mau kahu haumaru me kaua hoki e tāhoi takitahi.
O mātou e noho takutau moana ana ko te whakatūpato taga nui ara ko te hunga e kauhoi nei i ngā ngaru nui o te wā, te kāinga, Waimarama, ko Waimarama te tino o ngā tātahi i te kāinga nei tetai, wetahi. Hoi no ko te hunga katai atu ki te moana kia tūpato ne. Kia tūpato i ngā tai, kia tūpato i ngā ngaru, kia tūpato i te moana.
Ki ngā take hā kinakina. Ko te kapa o ngā tamatoa ka tū hei kai wāhi i te wāhanga NRL mō te tau 2026 mā tētahi tukituki ki te kapa Sydney Roosters ki tā Maki Makaurau a te tua 6 o mai he. Koi nei te tukinga e 49 o enei kapa e 2 a e 23 ngā Wikitoria o te kapa o ngā tamatoa e 24 ngā toa ngā te kapa Roosters no te rewatanga ake o tēnei whakataetae ki mohoa. I uru ngā kapa e 2 ki ngā whiringa toa i tēnei tau a i tau te kapa Warriors ki te tūranga tua 6 a ko te kapa Roosters ki te tua 8. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te manga.
Hei pāho.